masezerano y'itangazamakuru kuri uwa kane umukandida Habineza yavuze ko nubwo bahuye n'izi ngorane aya matora ntaho ahuriye nayo babaye mu mwaka w'2017 kuko kuri ubu usanga harabaye no kwisanzura
kugeza ku munsi w'ejo kugera mu kwezi kwa 26 muri utubere twose twaciwe neza uretse mu karere ka Kangoma na Rulindo aho twahuye n'ibibazo muri ngo baho abayobozi bemereye ko inzira politiki cyangwa se abakanda biyamamaje bavuye muri politiki itandukanye nibwo ngo ishyaka ryatuvangiye cyane Ngoma twari garagaje na Rulindo naho bakoze bisa nk'ibyo bakoresha n'amaduka ahantu hose abantu bose bagura kujya ahandi
ubuyobozi wa Green Party yabwiye itangazamakuru ko ibibazo bagiriye mu turere tubiri Ngoma na Rulindo babigejeje kuri komisiyo y'igihugu y'amatora twashatse kumenya icyo iyi komisiyo yakoze kuri ibi birego bya Green Party tuvuga n'umuyobozi w'iyi komisiyo Madamu Oda Gasinzigwa atubwira ko aza kudusubiza ko yari mu nama gusa twongeye kumushaka ntitwamubona kuri telefoni y'igendanwa muri iki kiganiro n'abanyamakuru Frank Habineza yabajijwe icyo avuga kubavuga ko ishyaka rye ririmo kwaha ko ishyaka riri ku butegetsi rya FPR Inkotanyi n'uburakari bwinshi yateye utwatsi abavuga ibyo agaragaza ko ishyaka rye ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda
abantu ushobora twavuga kuva dutangira kuri ishyaka rya opozisiyo tukanabikubitirwa tukanabifungirwa tukajya no muri esivire njyewe ni ikimenyetso nagiye mu buhungi bwa kabiri nabuke mu ngiro nzaje mu ngiro nzaje mu gihugu cya indani yose nzaje mu buhungi ishuri ebyiri iyo byose wabikora uvuga ngo urifite undi muntu ukorera no turakorera abanyarwanda tuyo no mu nteko batubuje kuvuga abantu batubuje kuvuga ngo nimuvuga ngo tuzadukana no mu nteko ngatakaza umugati cyangwa tuweza gufasha mu nteko gukorera imigati ntabwo byarekeye aho twakomeje duhagarara ibyo bibazo yewe nazakubwira ati sipini twazigiye mu niba n'umutabizi nawe ukazi babwira n'igihe ejo bundi mvuga kuri muntu zo mu bwongereza byari binkozeho hafi kwirukana mu nteko ubwo se ngo muzi iyo tuba turimo tuba turi ku muriro abantu badashaka ko tuyitangaza icyo mu buryo abanyarwanda
mu turere amaze kunyuramo yiyamamaza umukandida wa Green Party yagiye yizeza abaturage ko mu gihe bamutora azakuraho umusoro w'ubutaka abantu bakagira ubwisanzure ku mitungo yabo ko azagabanya inyungu z'amabanki ahe n'abaturage ibiryo bihagije avugurura ubuhinzi umuyobozi wa Green Party avuga ko mu byo yizeje abaturage hari iby'ishyaka rye ryamaze gukora mu myaka 6 bimaze mu nteko ishinga amategeko ariho ahera avuga ko afite icyizere cyo kuzatsinda amatora
iyo kwiyamamaza ntabwo tujya kuri twite gusa ko nawe duciye kwiyamamaza ariko tukumva yuko biterwa n'iyi myaka 6 tumaze mu nteko ishinga amategeko aho twavuze ibintu byinshi twahuguye tuzakora bigakorwa leta ikabyemerera bigakoreka kugira abaturage bafitemo icyizere ko turi ishyaka ritabesha iyo tuvuga bishoboka kandi bigakunda ariyo tubizeza babona ko bizakunda tunavuga ko mu by'ukuri imbogamizi zabaye ntabwo nini cyane kurusha ibyiza twabonye twafite icyizere yuko mu by'ukuri amatora tuzayatsinda neza ari abaritsi baziyongera kuko nagize ubwo nibwo abagera kuri 20 ndetse na perezidansi nzuba tuyifiteho turimo kwifatisha intoki 25%.
Umwe mu basesenguzi bakurikirana hafi politiki y'u Rwanda Dr. Bukanani Ismail kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika ku bakandida bose batatu barimo guhiganwa muri aya matora yo kuyobora yo kuzayobora u Rwanda abakandida bose baje ategereza ifirimbi ya nyuma hamaze gutangazwa watsinzwe amatora
tuvuye ku mukandida wa Green Party Habineza Frank murabizi ko nawe si ubwo bwa mbere mu mwaka 2017 ari mu bakandida batatu n'ubundi bariyamamaje aha rero urabona ko ubu ngubu noneho mu 2024 uburyo agenda wiyamamaza urabona ko yahinduye imvugo yahinduye ibikorwa kubera ibyo amaze kugeraho kuko nawe ni umwe muri icyo gihe umaze kuba umwe mu bagize inteko ishinga amategeko imigabo n'imigambi agenda avuga harimo bimwe bigaragara ko abaturage babo bamuri inyuma kandi bashyigikiye ishyaka rye aho wenda bamwe bagiye bamubaza batese Dr. Frank urabibona ute mu rwego rwo kugira ngo kuzatsinda muri uno mwaka akavuga ko yabona amajwi ageze kuri 55 cyangwa se ku cya kabiri ukurikije n'uko yabonye amajwi muri 2017 ibyo numva ko twategereza ifirimbi ya nyuma
mu matora y'ubushize mwaka w'2017 ishyaka Green Party ryari ryagize amajwi 0.4% ugereranyije n'abaturage bagera hafi kuri 77 bari biyandikishije kuzatora icyo gihe usanga yaratowe n'abaturage bagera ku 28% gusa. Asumta Kabuye, Ijwi ry'Amerika i Kigali.